unatakiwa unukie udi mtoto wa kike. Mwanamke usafi babu. Muda wote kunatakiwa kunukie kupendeze. Lakini nyumba yako shuka hii na hiyo.
Hey, you're trying.
Taarifa naye shia naye mwambie ni bado nipo nipo sana hadi kibanda nishajenga naye na tunaelekea kuzana wana asa nimwache nitaishije mjini nimwache nimwachie nani Sieni popote Aza ampende pegi yake yamegwa mamake
Shapo sasa
Ampende pegi yake yamegwa babake
Shapo sasa
Eti ampende pegi yake yamegwa mamake
Shapo sasa
Ampende pegi yake yamegwa babake
Shapo sasa
Masaki Situala ostave Koko mishkaki Si vacation duve
Analipa bikoba, analipa kodi Kanekisa kininga, kirenji vogi Tatizo la koshoga, chumbani ya unogi Kutuwa kipocha mende, ujiwa tatogi
Kwako akileta mafuta Bada mitandito Mie pia kwangu supa Miamala na salio
Tutabanana, papa Tutabanana, oh. Leo kwako kesho kwangu tupokezana Tutabanana hapa hapa tutabanana Kama shiko vidani miema kata tutajuana
Asa ni mwache nitaishije mjini Ni mwache ni mwache nani Siendi popote Aza ampende pegi yake yamegwa mamake
Shapo sasa
Ampende pegi yake yamegwa babake
Shapo sasa
Eti ampende pegi yake yamegwa mamake
Shapo sasa
Ampende pegi yake yamegwa babake
Shapo sasa
Jama nana papa jino kwa jino ati
Aya sasa, ukibanda mina shuka Kadala dala, ino kijidia kususa Kwanza kutwala,
ukibanda mina shuka Kadala dala, ino kijidia kususa Kwanza kutwala
Kisusa, susa